ください。Ziki nikawe the costo utoboy bila fan Mwimbi ya mafans nikiwa shika kio liva kan Usijiite gangster jume balongi mechora gun Hato nyeke shampoo kwa kichwa misteri zanga mwezi zipan Nikona hip hop kwa vein, nikona hip hop kwa damu Actually hit jinuli mdoneti ya damu Saindyo mafans wanani feel nika nilikuwa mapengo Na staki kuwa loose kapo kuwa majengo Ambia Stallone mindyo rambo kanambo Hapa mindyo star anon nishako nka kitambo Rap champion na mabel scar rules za michuki Mandugu digital is back usijifan Kumbuki.
Naishi kawaida, na sosi kawaida, na lala kawaida So me, sina gashida Naishi kawaida, na sosi kawaida, na rom kawaida So me, sina gashida Me, sina gashida Me, sina gashida Me, sina gashida
Napumua speedy na malizia wengine hewa Simu nanyelewa Sometimes go sober, most of the time nimelewa Niki come hivi nilikuwa nobody Sai nime try hard nimekuwa somebody Evidence kabili chakile nimejenga body If you end in my school then change the school If you end in my class then change the school Mukwa gamso miukwa kakisirani but you can't see me cool Nifuata nyuki nikitafta asali Juna jua asali ineza kuwa mbali Mukwa kitare miukwa Nairobi but imta kabili hey haijulikani Mkali rhyme, same mkali kuzibonda Mze mkali kuzibonda sosi mnani aminia Mikuwa nimeishi miaka tano Lakini unezadania nimeishi mia Jumi ukuwaga watu wengi wameina minishia Keep it up kama umesha growia But mali nimefika brother Wezi nifikia
Naishi kawaida, na sosi kawaida Na lala kawaida So me, sina gashida Naishi kawaida, na sosi kawaida Na rom kawaida So me, Sina gashida, me, sina gashida, me, sina gashida, me, sina gashida.
Kama kawaida tushaiweka sawa, kidole kimoja kishavunja chawa. Draculestes bila mabawa, kama kawa mil pulis after shower. Please never disagree ni kawaida, game tuna flip hadi mavida. Tupige maflow, tupate mashow, kule kwenye snow, tukipatana niite bro. Kwa hili bonge la beat kama kawaida Move kwenye kiki na snare kama kawaida Through hood, chini ni boot Tutu kipata na street, utajua ni bootleg
Naishi kawaida, na sosi kawaida, na lala kawaida So me, sina gashida Naishi kawaida, na sosi kawaida, na rom kawaida So me, sina gashida 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 Me, sina gashida